proper elections to take place.
Kaliya xogayaa arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly V ayaa su'aashaasi iyadoo ka jawaabay sayiduna tiri.
We agree with you absolutely that the elections are critical first to complete the parliamentary election.
Waanu kugu waafaqsanahay dhabahaan in doorashooyinku ay xaqayaga ka adag yihiin in la dhamaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada. Taasi waa qayb ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka iyo jalayaasha caalamiga ah ee sidoo oo kale ka hawlgala Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxaa jirta fariin midaysan.
So that there's a unified message.
Xildhibaani Ilhaan Cumar ayaa sidoo oo kale maali weydiisay ee su'aal kale oo arrimaha doorashada uuna daba socotay, taasoo ahayd wadiqooyinka uu Maraykanku adeegsanayo si Soomaaliya ay u fahanto mowqifka Maraykanka si ay jidka saxda u maraan. Waxaana kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka arrimaha Afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan.
I think one of the lessons that we learned from Afghanistan that I personally learned and that Secretary Blinken learned.
Waxay tiri, waxaan filayaa mid ka mid ah casharada aanu ka baranay Afghanistan, kaasoo aana shakhsiyan u bartay, xogaya Blinkenna u bartay, samaynta kuwa kale oo la mid ah ma aha daruuri. Sidaa daraaddeed waxaa jira dadaal dhab ah si loogu cadaadiyo Soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalami ah, isla markaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hoggaaminta iyo maamulidda waddankooga. Sida daraaddeed taasi waa ruuxiyada daboolaysa hannaankayaga ku aadan Soomaaliya. Su'aalaha lagu weydiiyey mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado Soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su'aalo kale oo la xiriiray xaaladda dalka Itoobiya. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sidoo oo kale weydiisay su'aalo la xiriiray in dowlado shisheeye ay dowladda hubsiinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabateyn hubka.
There's also increasing reports that the United Arab Emirates, Turkey, China, Iran are arming the Ethiopian government with.
Sidoo kale waxaa jira warar soo taray oo sheegaya in suutaga Imaaraadka Carabta, Turkiga, Shiinaha iyo Iran ay ku hubeynayaan dawladda Itoobiya diyaaradahan duuliyuhu wadin iyo hubka leh. Miyaanay ahayn waqtigii la riixi lahaa cunaqabateyn hubka? Sidoo kale miyayna ku cadaadinayn xulafadeennu inay joojiyaan hubaynta dawladda Abi?
Arming Abi's government.
Kaliya Molly V oo ka jawaabaysa su'aashaasi ayaa iyaduna tiri.
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia.
Xaqiiqatan arrinta siinta hubka Ethiopia waa qodob ka mid ah diblomaasiyadeeda xulafada gobolka iyo caalamkaba. Arrinta cunaqabateynta hubkuna waa mid ka mid ah waxyaabo door ah oo ka mid ah dooda uga socda New York golaha amaanka.
Taking place in New York in the Security Council.
Mowduucaasi la xiriira dalka Ethiopia oo muhiimaddiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika iyadoo oo ka jawaabaysa su'aal kale oo ay weydiisay isla Ilhaan Cumar oo ku saabsanayd gacanta uu Mareykanku ka geysanayo isku dayga joojinta xaaladda iyo weliba u fidinta gargaara bani aadamnimo dadka kasoo cararaya waxa ka socda Ethiopia oo qaarkood ay soo galayaana Suudaan iyo Liibiya iyo weliba kuwa kaloo isku dayaya inay gaadhaan Yurub ayaa kaaliya Molly ay ku jawaabtay.
Subject of Ethiopia has been a subject of immense focus and concern.
Waxay tiri, mowduuca Itoobiya waxa uu ahaa mowduuc weyn oo diiradda la saaray oo muhiim ah tan iyo markii Biden iyo Harris maamulkoodu xafiiska la wareegay. Bilihii u horreeyay maamulku waxa ay Jeff Feldman u magacaabeen ergey. Waanu sii wadaynaa inaan la sii joogno Addis si dhinacyada kale khilaafka aanu uga gaari karno wixii ka baxsan Addis. Sidii aanu xusay hore, waxa aanu la shaqaynaynaa midowga Afrika. Waxaan isku dayaynaa inaanu taageerno madaxweyne Olusegun Obasanjo. Waxaanu la shaqaynaynaa Kenya iyo qaybaha kale ee saameynta leh Afrika. Waxaanu ka shaqaynaynaa golaha ammaanka, golaha xuquuqda aadamaha. Waxaanu la shaqaynaynaa kuwa aanu isku fikirka nahay ee Yurub. Waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si la isugu dayo in laga jawaabo khilaafkan sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada. Dhageysigan oo qabsoomay maalintii Arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su'aalo kale oo la xiriiray xaaladda dalka Suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda, kaasoo u dhexeeya rayidka iyo milatariga oo dhowaan awoodda dib ula wareegay kahor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaare iyo dalkaasi Cabdalla Xamdoow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinayey.